Mungeri yemu era kigoza tubuliddeko ku mulambo gw'omwana yabuzibwawo bwe zaali ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno mu bitundu ebye Mubende bwe gwasanga gwasuulibwa mu kinnya ekya Kazambi. Bazadde b'omwana ono bayingana Eric omutuuze we Naluteete Kiyonga mu disitulikiti ye Mubende beba twala omusango ku poliisi. Mutabani wabwe Daniel Kazungu w'emyaka ena yali abuziddwawo. Kigambibwa nti poliisi nga yeeyambisa abasajja baye abakesi n'ekitongole ekyamagye kwosa Flying Squad baalondoola abali bawambye omwana abakwakira mu bitundu eby'ekibaati ka Mukansanga Hemakindye era ne bakwata omusajja Emmanuel Muwanguzi omutuuze w'ekisonde Rwigo mu bitundu eby'ekibaali n'akkiriza okuwamba omwana era ng'agamba nti yemutta omulambo gwa Kazungu n'agusuula mu kabuyonjo mu bitundu ebya Naluteete. Kigoza tubuulire nti omulambo gw'omwana oluvannyuma basobodde okuguzuula.
Ekitongole kyaffe ekya Flying Squad Unit nga kikolera wamu n'ekitongole ekya CMI batuyambye okukwata omusajja Muwanguzi Emmanuel ng'ono nno yabadde emabega w'okuwambibwa kw'omwana Kazungu Daniel ow'emyaka ena ng'omwana ono yabbibwa maka ga bakadde be ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gwennyini ogwa Mugulansigo omwaka 2026 ku kyalo Naluteete ekitangibwa mu ggombola y'ekigando mu disitulikiti ey'e Mubende. Omwami Bayingana Eric nnyini maka gano yazuukuka ku makya ku ssaawa 11 okuzuukusa abaana be okugenda ku ssomero naye enviiri zaamuva ku mutwe bwe yatunda mu kitanda ky'omwana we ow'emyaka ena Kazungu Daniel ng'omwana taliimu naye ate agenda okwetegereza nga tene ennyumba oluggi lw'emmanju nga luggule mu ngeri eyaleetawo okuteebereza